kor jamone modon ni habaruje fulfulde do en studio kalangu wakati yande joyno witari min ta sappo e joy hande nde en sembe habaruje me haltan a hala neddo goto jia der gallude nyame do en da yidama e nyaweten coronavirus gouvernement no micinten himbe laabi kojaadi gabbata hisude ngudo nyaw non ni fa hande alle e fawarje ni halugol hala hon neddo jiral coronavirus dum waddi ko fawarje do ko na horebe arsilam en kany e horebe dina almasifu en be koji labi koto ko tawe be buyta juule ko be gatmi enda hakkune mabbe gam batte hisude hono odo nyaw en non le kibaruji di region mo difadu ko na alle rafinde nagu waddi ko kulle kede galal gal hatule ko darto durobe hodo egabe dum wonno yewtere men pindi non hande de enda kor janyal le modon Sumana Amadou janganto habaruji di e furfulde Bandani Lady Niger kanyon du hali hala neddo goto jiraado e nyaw coronavirus minister kawjido filla ko darto cellal bibbe adamaabe kanyon won ko wadi andinorde endan kenyande o wi neddo wonna duubi 36 bi Lady Niger no endan gondo no gollana hon faawarjo ni karunji hoji jahangal o wadindu kon nan jahangal makko lume yaato enda Accra Abidjan warde Ouagadougou ciagal mun non wonno ko faawarjo naati e Lady Niger do endan o tawrama nyangu endan ni kano won be bi wakati mo kalte o hojama o mo joga o mo sawre nenno cella makugal kon do no focci dum wadi ko faande minister o wi nenne laabi fu ko jama ko wato ko tawi nenne ka nyangu sankitaaki heewa e der leedi meden Niger do endan gouvernement no micintede kon bibbe wuro fu faama kinno tokka laabi hono laabale kulle ko haala gam batte hisude ngudo nyaw coronavirus noni ciagal haala ka haalama ka wono ko faawade jondu kon dan ni horebe hawji fille ko darto cellal be leydi men Niger be kolli wiide keno wodi kulle kewlaati de himbe naana hakkilde mudum faawoda yero directeur kawjire fille ko darto domugol nawallaaji ndaboje de leydi men Niger o holliri o kulle laati be nenne kayni minister hawjire fille ko darto cellal kany won ko wi himbe tokka dum nan ko Adamu Mustafa directeur kawjire nawallaaji ndaboji o halani jalla marema kenda
les éléments sur lesquels aujourd'hui nous sommes
kulle dem buri hokkude sembe kanje ni goni himbe kakkilo to chunkodir deni alla wadi be kawri der no kure worre nadude ibe tawa der jahangal gotal himbe dude ni no kawradu to buri himbe woygu dum hokki du fa handen sembe lotol juude e labal dum jami fa handen dudo leedi janandi gom to nyawgu wangi to jomu jodo wurum nane regga der sudum to natu jama are ba ko reji mum to badodi fa dum wada balde sappo e nay gina der balde sappo e nay dedu no wodi lokotorobe warobe eta cellal joom hunde de no wadeno ille den amma handen dum bura hokkede sembe
maintenant c'est devenu vraiment plus intense
noni har filla ko darto hon dabareji ko jenaade gam batti himbe heba hisa nyawngu dum waddi ko faawar joni minister kawjido hono cellal bibbe adamaabe o wi himbe no wajibi se joomun joo jahanga der leydi latino andira hono nyaw coronavirus ono wonto enda joomun de wari fu dambo to yahano yilo tafon fa wada nyalaade seeda ciagal mum do tabintini wiide hawrindeji ko watte do filla ko darto jodo kale ko nande mudum fu hadama fa wakati goddo nonni
auto isolement veut dire on reste dans sa chambre
ano wi ude non neddo jodo regga der suudu mum tantan wala garo nata do neddo lokotorobe bendu bolum garta yewtino cellal neddo de nidu ibe gara be noddan neddo non be kalana dum gan ton to jipporde lanaji piroji ton neddo ko wurto ton hokki lambam illa neddo wari wurudu jagore mum be tefam be nodda neddo gan andude to neddo tawa jamma be garta be eta guleki neddo be daradu de neddo no tawda alamaaji go de ni ko sikka go hiama he neddo donc sebe eta cellal neddo be dara kade deni eto mabbe gon holli ko dum foti neddo fadde se neddo fadde nyawti
il y en a alors là c'est la prise en charge au niveau des centres de prise en charge
on wonno Adamu Mustafa latido kaw jeddo filna wallahi nda boydo en nan gallure nyame yewter makko e jalla maryama kenda ciagal ni ko dum hala wi a coronavirus en yama horejo gouvernement leydi Niger kanyo e faande horebe dinal l'islam kanyo e faawarje almasifu be ngadi jodo kalen dum waddi ko faawar joni kambe horebe enda be kojji labi kewdi ka wonno faande ni sawar mawdum alislamaku wi joni o juule den enda kewde fu himbe kana kawra fa duuda e le julirde den enda nani seeda e hala kabe kali ciagal jidangal enda e lawol kojjango
Fedde hawjina filla alsilamagal hawtude e pelle alsilamagal leydi Niger yami dum darna yaade julirde gan jumbude na gan julude jambi fedde hawjina filla alsilamagal do der leydi Niger watti dane du'a o wade Allah hisina himbe sarri nyaw coronavirus wonguno raba himbe der leydi duniyaru Hanono Ibn Abbas fillori dum wi'i lilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi'i neddo fu nani noddinango wadama de tawraka la lura gum fu ko hada neddo o yaade julirde de neddo o juli wurum julde mum wadai den sawabobe ben yamimo bi'i de dume woni la lura o den o jaabibe o wi'i nyaw na kulol to goddu hebum
nonni faane kambe tokkobe dima dina almasifu ben du faware joni ni be bi himbe mabbe fu jodo ngada juule mu en wuro mun en te ja kawrato enda Allah e hulde na wala kado coronavirus nani sabo bacili bacili goto e hore mabbe ko hali
les communautés chrétiennes
haurina dental tokkobe almasifu do der leydi Niger gadi aniya darnude jaki eglise kanfu e kawride gade tede der bale gan duade nagan singudo sigila ferejo gom dundu illa sappo e jena lewru mars hitane dubi ujunaaji didi e laso batu dewgal lamru e ko nandi titta fu acci haurina dental tokkobe almasifu no watta du dane ko watta tokkobe almasifu do ta nake labi cingadi di gan hisinde himbe sarri nyaw coronavirus gu miden gatta du fahanden dane ko watta ardibe eglisiyaji e tokkobe almasifu gada du'a o be dawtano du labi cingadi di gan hisinde leydi Niger bala o
la vie des uns et des autres
dum fu yewtere no latiri bandaba min television mo labar kanyo won ko hebani min dum non nar filla ko dar to far joni coronavirus o endan ko latidi ko nan hono ker leydi Niger mabba man no kujede fu dum waddinto endan gaya no herro e leydi Benin nokku no latu kanyo ko nan bi ama mabba ma ko mabba dum ko nan waddini sadar masane yaade himbe tawabe to endan be kaldi ko nan ko be jisu ba ko en to en gaya e do fi o endan ketni nanen ko fadal alu bandimi hoji e le yewtereji di
Je me dis que
min e gide am dalila hisinde himbe nyawguni wadi labi di cinga
protection
kamaa an ruha
deni wiama kerdi mabbaama to noto ko nyamri hebe wara hakkune malville e gaya himbe na jaha no garta do fu wala gade non no ha ni dun yolbe sedda baawi e nyamri kan don na wara
ana daukuwa ana ka wannan ya wadatas
ana makol keri lady kan hisinde himbe sarri nyawgu nyawde Allah waddi dum he neddo to neddo nyawan nino himbe kokka du'a usembe kam
buri da du'a gano
mabbo labi di wallahi wodi sanne jonka ko ha ni woni to acce boya
imihin suru himbe munya jeddije didi hana fuyno de sabugo no wodi fuuno yawtan minen huude wore ni min kulanta ka woni filla nyamdu to nyamdu du yaha tajo de Allah jabbi du himbe gi'an gada majju
du dogone no
nani faande do lawol ko darto hono fawar joni nyawgu enan ko hala no wodi labi kojaadi labi le kojaadi do filla hisugol coronavirus o endan dum waddini ko faande minister kawjere filla sariyaaji e leydi men Niger o wi harka sariyaaji ko warte jode le sudu fa batte dum endan o wi faddama yude nogay fayaade nogay joleeru mars dubina didi e nogay on endan ciagal mum do wi fa hande no wodi hono ko watte golle seeda kala e do fi majjon har filla sariyaaji jonno faande minister be tv de ko nani hono no han tawe du himbe andake hono kulle fuko watte no wadete e do musul don endan yaade lebbi tati garoji non non fa hande do wi hono yaade uaide jonka hono yaade uaide wombe le kasu kandu faddama faawade lebbi tati noni kanon woni hono yarnobe ben don nyamdu e fa hande du kondan kulle godde ka en du hokkama law ka en kay yarna himbe kasu ben endan non ni har filla ko darto hono himbe latibe du kondan ni nonni on himbe sappo joyon nanganobe nyande sappo joy leru mars alle wadde ono faande yaadu kanyu e mitinga ko hada dum endan kambe du konna ko min kalno on kenya hala mabbe jarnoma to kirtodo hala mabbe jewama halama nenno wonno ko kambe be endani jeego latibe halabe do inde bibbe leydi ben kay fu jarama der kasuji region mo tilaberi kamonno mbietedo Musa Changari Halidu Munkaila Modi Musa e faande Michael Zodi e Habibu Sumaila Sani Shekarou tiagal mum du kondani hono heddibe du kondan dum le kolibe enan ka en kan jofitaama le habaruji din na tawadu kondani hono ngulugon wadi ngulugudon anani to mobilaji darto der wuro maradi dum waddo der du konda e sonir e sansi donda waddi ko faande be bi hanke de won ko dum wadi yerno chonno fa war jondu kondani disaje godon bitigi mum wulile hen kanyum woni ko halni bandimi tata Mohammed Mamman o wita kena Sani Umar en ketno nanani
won
Guluguni hite mu umo wakina tuchotobe esansi. Ko hite gen ummi saidu mfoto diri takol ton. Nuwori choto neba loregon. E jande. Undu uri hokude hite gulugu sembe. Gada diludu amin non saimin noda amin bia. Kubiti gaji amin nangi. Yande sapo didi jamma garmi do. Loreji saper pompie didi. Garifa nyifa hite gen. Amagi nyifa yu. Gandiele maje kanti. Denidu hana ko diele maje kanti. Demin kebanno ko min burtin der are amin dan biti gaje nangude den du kanni duudi
sana e ke sama de shaber
nonni hande no ga leru mars dubinaade de no ga yi kan woni nyalande chapande joy berde dum won dubi chapande joy ni ko fedde leede kalaje dengal francire jojjina do nan gallu nyamen hita unade temede jeena e chapande jeddi nonni nenene kay du ko na battuji don wadde do inde majjum fa horejo yefo enda o wi jaati na hani dun jewtino hono ballagaaji ko wona wada hakkuleede kawtudden endan den en nenene kay du ko na ni waddi ko fawar jondu ko na ni hala makka endan no daaro dabareji kandi hoje do majjum nani ko haali seede e majjum
aux sources de la francophonie
wakati fête de francophonie singeteno itani dubi ujinere e kemi jena e la soitati e sapo do nyame do dani mali ardi be leedi dunia laso e go deki juude do derol kan wattude leedi mu e der fête de dum wattadu fahande labi wallu dira taka leedi e harko darata fina tawaji dum fudo do engel francire tugi dubi woygu gadamu handen labidi chembidi chaka leede hande fedde francophonie de yami ko watta labi yadu yeso demokrasi hokama sembe der leede de chuudi kite endu tawe do jonde ko emu feru dirol acce chaka robe worbe ko francophonie durwanta hande du woni der rabbinul hala mosolaji duudal sadormaji himbe duniya
plus grand
horejo o yef noni mbietedo Louise Mushikiwa bo lati dukanda min kebi hala mudum elefane web o yef tiagal mun dukanda ni alle batu o do wadi ko fawar joni ko noni gouvernement le Niger e do inde ministre kawjere filla ko dar to muradu le Niger le Yassin be bi be ngada nyibdi godo ko holdoto sede francophonie on enda hande wona leede chapande jetat jetat nonni fawar jondu konda ni e dow habaruji di jonka e jottike kero mudum kan wonno har fila yewtere meden pendinol dow filla ko darto fawar jondu en region mo difara fi denagu demo e dum wadana durobe leydi endan nanni ko fawar jondu konda ni mbieter Abdourahmani Mohamadou yewtani bandimi Nafisa Adamu lati wono wada jande dow filla durugol e denagu
avant la crise la region
fadde gacce o wadde demu durobe region mo difa jata nani fara so irre leydi Nigeria e be jadu konda fara wendu eten lak chat kany e soddir leydi Cameroon tawonto tokkan dum jabe durowa hande de enda ni on to be tokkanno e fa hande to be jaartu jawdi ma fa be durato enda fu rafi denag kany won ko won ton misali soddir leydi Nigeria far borno do enda denag wala wayna be enda ni be Niger dum woni wadabe kany wetebe bakuloji en yobe hara Cameroon kany e fulbe wobbe durobe leydi Niger de ciedu wadi tawonto be jaarano dabaji mabbe be durowa sey dungu to bowi ko be garti le region mo difa hande ne ko wadi Boko Haram en kede harto en saabi jokkay difado tambe keddi ba ko tawadu leydi difandi en dan durande mudun
heja ta remont service in zone où les pâturages sont toujours déficitaires
wakati o mo denka wala noy non durobe gontori
généralement fu hande par lactat toni be dewto tonka hepata fungu hecco wakati fu ba ko ta wendu e horum don beba wobbe mabbe ko dan no nata fara ngol Nigeria ngol en dan
si o Nigeria
idon ni kuma dum mabbi keri Nigeria fu
bien avant même la fermeture de cette frontière
ba keri Nigeria di udde jati duro e leydi enan acciti rewde harton endam ko haani faame duni woni durobe leydi ndi rafi denan gu torbi dum en sanne par fille durgol mu en ka gina sabbe ketabe dilde jawdi heba durande togon no bonnido har arti ko mabbe sabbe kambe durobe be gala gesse godde do durgol gol be buuri tiagal mundu dabaydi du faya feese be jaardu lumo be kebata cede gassude nene dum fuuno ko lati lati ne kebe torra sanne
et ensuite les prix d'animaux a chuté
honne o de nyernike noy dum fay wadude
alors si la situation
ko pelle fello be enan heddit seyni duro be enan jodo no ko goto tilay e mudum en wobbe mabbe du sakilaati seyni joppi fi durngol gol en
sont obligés de quitter le système
irdi e shawraaji gondon kan heɓude motsola durngol der nokkuje ɗe gala hakkillo fukkiingo nder mum.
Hananani laawol ndenago waɗe ko rento duroɓe enɗan ƴuttoɓe ummoto to fayattoɓe jahata ɓe gaɗa durngol maɓɓe ngol enɗan ɓe kettinani kamɓe duroɓe ɓen enɗan so ɓe kaali yeruno woɓɓe ɓe se haalino hettinano e leydi ndi ɓe mballite du saabu wallitoɓɓe ko heewi fuu wallitittanani yimɓe jooɗiɓe nokkure wotere to ɓe paaman duroɓe ɗe konɗan wallite ɗum tan woni so waɗama fuu to durngol ngol enɗan no heddoto
faawo
e dow ɗum habre yimɓe fulfultili hannde. Assalamu aleykum mbalantijan waɗe.